This is when I work a loss. It's a blah, baby. If loving you is a mistake, you're my favorite mistake. I love you, boo boo. Shida na masimango, walisema mengi sana. Ulistiki na misimamo, oh no no. But you still love me. Visa visanga vikiwemo. Kashfa maneno ya kiwemo. Ulistiki na misimamo, unanipenda. But you still love me. Chajabu, wameshindwa sime ya moyo wangu. Sababu na kupenda pia. Umanisevu kwenye wallpaper. Mie nimekuwe screen saver.
This is for you, baby, for you, baby, to you.
Baby, oh no, no, I love you.
I love you, baby.
Oh no, 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 no. Now my mungu kilala ni kuone. Nikiamka ni kuone. Na chisha yetu ni wote. Bafuni ni kuone. Ata kazi ni kibidi tu wote. Mano me fight ya la kupendo. Mevumilia masengenyo. Shida nyingi na maneno hila.
But you still love me.
Na kupenda no langu neno. Sina jingine zaidi ya msimamo. Walitabili nita kumwaga kesho hila.
But you still love me.
Chajabu, wameshindwa sime ya moyo wangu. Sababu na kupenda pia. Umanisevu kwenye wallpaper. Me and him make a way to scream so
far. This is for you, for you,
for you. Baby, to you,
baby, to you, yeah, yeah, yeah.
For you,
for you,
baby, for you,
for you, baby.
No, no, no. MSTT to the baby, yeah, yeah. I love you, mamacita. Benzi lako dawa. Auje nishika na chachao. Utachosema sawa. Isha kupenda, isha pagawa. I just wanna sing it for you. For you. For you.
For you.
For you.
For you.
For you.
For you.
For you.
For you.
For you.
For you.
For you. For you. For you. For you.